Lame wani nafaka tokure suka windete dum.
L'importance du tokure suka windete no wodi nafaka ganno wadan inna on fama nyalane de handi wadda suka mu wadane kural no famete kure de suka on hebi hede handi heba kasen no wadan suka on fami nyalane rima he inde mun he teddirka rimida deni Allah wadi he dinkikin suka on hebi sadarma to funo windete do karne on deni no do wonjiti gada to inde suka on he wakkati dinkikin tawa no wodi to kure dem bindete ko suka fu handi heba der gurnamu no wodi kural gal wadete illa suka rimama no wodi gal wadete de suka on wadi jeddije jeego no wodi do gal jeddije sab deni inna janguɗo non illa daari der karne eto on no wi'an nyalaande de handi wadda suka mun tufe deni suka on waɗi lebbi jeɗɗi o daran yala kural no ɗon ko wattide suka yottike lebbi jeɗɗi denne der karne eto no wodi weccogon inna janguɗo fuu no andi wakkati ko suka mun handi tufe
tel mois a tel mois a tel mois
le wakati o hen neddo hani tawrede e makko
o wakati mo karne o nawtorto ni woni illa reddudun debbo chawdo no fuddan goldi didde e mun deni o wari loktorore inna on no hokke karne on no nawtoro e karne on fa yotto nyande rimi tukalel geldo no nyawtirti he karne on
futur bebe
dum woni basi ko dum waddata sani neddo tawdaka e karne ko eto suka o
bon les conséquences
so amin karne eto kan ni woni karne d'identité ko suka der mun fameti kure foti suka on wadana denne suka mo wala karne no hollan ko suka on wala der renare gan andaka yala hebi kure kisinoje suka on he nyawuji nanoy ba wakati ko loktorobe yiloto no tufa sukabe karne be kokkata suka on hollata ko suka on tufama on gi e joni der jangirde lokkol gondi do jonde ko e majji deni suka pamaro yarama lokkol no tilsi karne jame gam be ewa yala suka on hebi kure den fu den ko hoje der jangirde lokkol
den dans une crèche.